Turabashuhuje mwese abadukurikiye kandi tugarukanye ikindi cyigisho kirimo ubuhanuzi bukomeye cyane. Tugiye gukomeza tuganira kuri coronavirus kuko ni insanganyamatsiko y'ingenzi cyane uyu munsi. Rero tudatinze, uraho warita? Mbese watangira udusengera? Yego rwose. Data wera uri mu ijuru, hari ibikorwa bikomeye cyane biriho bibaho uyu munsi, kandi dukeneye ubwenge bwo mu ijuru kugira ngo tubisobanukirwe. Ndasaba ko umwuka wawe wera tuyobora mu izina rya Yesu. Amen. Hakomeje kubaho ibikorwa byihuta cyane bijyanye na coronavirus muri iyi minsi ishize, kuko isi tubyuka tubona uyu munsi siyo tubona mu kindi cyumweru. None watubwira amakuru wakiriye ku birimo bibaho mu isi uyu munsi? Reka ntangirire ku itangira ry'ibi bihe, mvuge ko hari amakuru menshi cyane ari kuri interineti avuga kuri coronavirus. Urugero, hari ubuhanuzi bwinshi cyane, Sylvia Brown ibyo yavuze kuri uyu mwaka w'2020 akavuga yuko hagomba kuza virusi kamara igihe gito. Hari ibindi bitabo byanditswe mbere y'iki byasobanuraga yuko ibi bihe bizaba. Hari ibintu byinshi cyane byavuzwe bikavuga ko iki kintu cyagombwa kubaho atari ukuvuga ngo kirashoboka, ahubwo bakizera ko kizaba. Hari amafilime yakozwe wenda nkitwa Contage bigaragaza ko ibitekerezo by'abantu byari byarashyizwe ku murongo wo kwemera ko ibi bintu nta wabirwanya ngo bishoboke. Rero reka mvuga ko kwitangira ntabwo yari programme tugiye kujya muri izo teori z'abantu ngo tuvuge ko icyo ari cyo kiri atari cyo. Nta nubwo tugiye kuvuga ku kuvuga ko yari amakuru y'ibihuha cyangwa ari amakuru y'impamo, ahubwo icyo tuvuga ni uko hakwiriye kubaho kwitonda. Amakuru dufite hano tuzi ko ari ay'impamo ku rugero runaka, ndetse n'ibivugwa ko bigiye gushyirwaho mu gihe kizaza, ariko tugomba kuba abaturage beza mu by'ukuri no muri ibi bihe bikomeye gutya. Rero niba hagomba kubaho amabwiriza yandikwa agategeko abantu atandukanye n'ay'Imana, ubwo bizaba ibindi. Ntabwo rero tugiye kuvuga niba iba ari ukuri cyangwa atari ukuri cyane, ahubwo icyo tugiye kureba nuko iki bwa mbere ni igihe gikomeye, ariko se nyuma y'icyo gihe hazakurikiraho iki? Ni ibiki bishobora kuba? Aho niho tugiye gutinda, kandi dukeneye amakuru y'ingenzi kugira ngo dusobanukirwe n'ibi bintu. Ubona ko nko mu Budage hari ingamba zagiye zikazwa mu rwego rwo kubuza abantu ibintu runaka, uburenganzira bwo guhura no gusabana n'ibindi nkabyo. Ariko hari n'ibiganiro bitangaje cyane byabereye kuri televiziyo y'Ubudage, ngira ngo n'ejo hashize byabaye. Ndashaka kubaha amakuru kuri ibyo. Cyari ikigo cy'ubushakashatsi ndetse na politike ya za kominote. Umushakashatsi mu by'indwara z'urwungano rw'ubuhumekero, Dr. Wolfgang Wodak, niwe wari umutumirwa mukuru. Ntabwo iyi video twayikina kuko iri mu Kidage, ariko ikigaragara cyantangaje ni uko uyu muntu yatangazwaga cyane n'uburyo ibi bintu birimo bikemurwa, ingamba ziri gufatirwa ibi bintu. Yavuze ko virusi, coronavirus ubwayo, iri mu gatebo kamwe n'izindi virusi zitera ibicurane, ariko ikaba yihariye kuko isa naho ikomeye ku kigero cya 50% kurenza izindi. Ikaba isa naho yivanye mu zindi virusi biri mu gatebo kamwe, igakataza cyane kandi igahangayikisha isi kurenza izindi zose. Twavuga nka swine flu cyangwa se virusi ya swine, n'izindi nkazo. Uretse ko ubu coronavirus yo isa naho yakataje igahangayikisha isi cyane kurenza izo virusi zindi. Igihe abashakashatsi bakoraga test mbere, babonaga iri ku kigero cy'izindi virusi kandi ntabwo yari yarigeze iteza ingamba zikaze nk'izo turi kubona uyu munsi. Rero yagaragaje ko atumva uburyo iyi virusi yakataje cyane gutya, ndetse atangazwa n'abo bifitemo inyungu mu gukataza kwayo muri ubwo buryo. Cyari ikiganiro rero gitangaje cyane, ariko hari inyandiko yasohowe na guverinoma y'Ubudage, ubwo urumva ko ari official document, ni dokima yemewe, ni inyandiko yemewe. It came from the Deutscher Bundestag, ni ukuvuga ko ari inyandiko yemewe. That means press release 17/120 ya press release 17/1201. Ikaba yarasohotse mu 2012, ikaba yaravugaga rero kubiza ndetse n'indwara zagomba kuzaba ndetse n'uburyo leta izabikemura. Nabonye bitangaje cyane kuko byasohotse mu 2012, urumva ko ari imyaka 8, n'imyaka myinshi mu by'ukuri. Igice cya mbere cy'iyo nyandiko kivuga imyuzure n'uburyo guverinoma izakemura ikibazo cy'imyuzure kizatera. Noneho ikindi gice kimwe cya kabiri cy'iyo nyandiko kikavuga kuri risk analysis, uburyo leta izahangana n'ibibazo bizatera igihugu, cyane cyane birimo virusi ya MERS. Iyo nyandiko ndayifite hano kandi nabonye itangaje cyane, kubera ko ni nk'igishushanyo cy'ibirimo bibaho uno munsi, ni nk'uko washyira indorerwamo hariya y'ibintu birimo bibaho uno munsi, ni nka script cyangwa se inyandiko y'ibirimo biba. Nabonye itangaje cyane mu buryo burenze. Kandi nanone nsubiye ku mamuvi, ibyigisho twakoze hashize nabyo bishobora kuba ari nka script cyangwa se inyandiko y'ibirimo bibaho uno munsi. Mu byigisho twagiye tugaragaza yuko video za Hollywood atari ikindi kitari theatre z'abajesuite ku birimo bibaho. Reka nongera mvuge ko ibingibi tutagendereye cyane kuvuga ngo nibyo cyangwa si byo, ahubwo turashaka kureba cyane ku kigomba gukurikira ibingibi gishoboka. Yurebye kuri iyi nyandiko mwibuka kare yo mu 2012 ni kera mu byukuri ni mu gihe coronavirus yagaragaraga bwa mbere yemwe no mu Budage ikaba yaragaragaye nk'ikinyabiziga kigomba kwihuta cyane kikagera ahangaha turi ariko turamutse dukoza analize cyangwa se ubusesenguzi bwayo tubona ibishoboka hano kuri iyi figa kuri iki gishushanyo bigiye kubaho bino kuko bigaragaza n'ikizakorwa mu gihe bizaba. Igishushanyo cya mbere kigaragaza ingaruka no kwangirika kuzaterwa no kubaho kw'ibyo bihe, ariko nyuma muri iyo nyandiko bagaragaza imibare y'abazapfa n'abazashegeshwa n'iyo virusi. Ariko Angela Merkel mu minsi ishize yatanze ikiganiro avuga ko 70% by'abaturage b'Abadage bazahura n'ingaruka z'iyo virusi. Ariko Dr. Wolfgang Wodak nawe muri cya kiganiro nababwiye cyabaye ejo mu Budage nawe yabajijwe icyo kibazo, yabazwa impamvu abantu bangana gutyo bazagerwaho n'izo ngaruka. Ariko mu byukuri urebye ibicurane bisanzwe abantu barabirwara, kandi mu gihe cyose 70% bashobora kurwara gripe. Ubajije umuntu ati se wigeze urwara gripe mwaka ushize, abantu benshi bavuga bati yego, abandi wenda bakavuga bati oya, uyu mwaka nta gripe narwaye, ariko abenshi bavuga ko byibura rimwe bayirwaye mu mwaka. Ubwo rero ukwiyemo abashobora kutayirwara, umubare wa 70% ntabwo waba ari umubare udasanzwe wo kurwara gripe isanzwe cyangwa ibicurane. Ariko noneho wabaza virusi yateye ibyo bicurane, hakaba ariho coronavirus ishobora kuvanwa muri ka gatebo karimo virusi nyinshi igateza ingaruka zitangaje kuruta ibindi byose. Biratangaje cyane kandi ko muri Amerika hano Dr. Max Siegel ndetse n'abandi bantu benshi yavuze yuko nta bundi buryo bushoboka bwo kumenya abarwaye coronavirus usibye kuyipima, kuko nta barwayi benshi bakwizana gukoresha teste. Ubwo rero igishobora gukorwa gusa ni ukubapima ngo umenye abayirwaye mu rwego rwo kurinda bene gihugu. Abantu bashobora no kuba bafite ibimenyetso ariko ntumenye niba ari ibya gripe isanzwe cyangwa ari coronavirus yabateye ubwo. Exactly, because there could be a risk of them being infected. So this is rather strange. So if you bikaba nabyo bitangaje. Tugarutse rero kuri iyi graphic twagaragazaga hano iriho ingaruka zigomba kuzabaho iri mubika mu makategori ingaruka zizaba ku bantu, ku bidukikije. Korone ya gatatu ni ku bukungu, korone ya kane ni ku bindi bintu. Turavuga bimwe muri ibyo. Impfu zigomba kubaho, ariko hano biri mu makategori guhera kuri A, B, C, D na E. Noneho hakaba hagomba kubaho impfu zingana na miliyoni zirindwi n'igice. Bigaragara ko impfu zizibasira abantu n'ingaruka zizabagera hari byo bizaba biri hejuru cyane kurenza ibindi. Bazapfa n'izirindwi n'igice, bazakomereka n'izirindwi n'igice, miliyoni ubwo nizo turi kuvugamo. Abazatinda hari abagakenera ubufasha nabo ni miliyoni zirindwi n'igice. nari ikintu gitangaje cyane na bazaburirwa irengero nabo ni benshi kuko ukurikije ko umubare munini hano graph kugira ngo yuzure ari miliyoni 7 n'igice ubu hano abazaburirwa irengero ni nka kimwe cya gatatu cya miliyoni 7 n'igice nabo ni umubare munini w'abantu bazabura babisobanura bavuga ko wenda ari abantu bazajya mu ngendo ntibagaruke cyangwa ibindi bakabura gusa noneho ku ngaruka zizaba ku bidukikije amazu azangirika ubutaka bwapfa cyangwa amazu n'amazi n'ahantu hakoreshwaga nta kizangirika ubwangirika buri kuri 0%. Noneho inyamaswa zo zizakorwaho gato nkuko bigaragara nkuko babyerekanye ukwangirika rero cyane kuri ku bantu hano. Noneho ikindi kintu gikurikiyeho ni ikintu cy'ingenzi cyane nacyo gifite ubwangirike bwinshi cyane, icyo ni ubukungu bw'abantu. Abantu nabo ubwabo birirwa ku muhanda bakorera ya buri munsi n'amakampani manini cyane, byose bizahura n'ingaruka zikomeye ubukungu bw'abantu muri rusange. Hakaba n'ingaruka ku murongo ngenderwaho ureba abantu bose, ubwo tugomba kwitegaho wenda kwigomeka ku butegetsi ndetse no kwigaragambya, ingaruka mu bya politike zizaba mu bintu byinshi. Noneho n'ingaruka mbi mu mitekerereze, bigaragara ko imico itazakorwaho, ariko ubukungu bw'abantu, ubuzima bw'abantu ndetse n'imitegekere y'abanyapolitike byo bizakorwaho cyane. Ariko icyantangaje cyane kuri iyi nyandiko ni details, ni amakuru ku buryo burambuye bagaragaje, kuko ni document ndende, ni inyandiko ndende ifite amapaje agera kuri 80. Ntabwo kandi iyo nyandiko yose turi buyirebe, ariko turareba utugingo duke cyane. Akagingo ka mbere ni uko iyi ndwara ya coronavirus bagaragaje ko izagera ku isi yose, izagera ku isi yose, ariko baravuga bati se izaterwa n'iki, izaturuka hehe? Bavuze ko izaterwa na hypothetical Modisors virus, izo zikaba ari virusi ziri mu rugero nka coronavirus, coronavirus covid. Ikintu gitangaje cyane, aho hari mu myaka 8 ishize izindi virusi zashobokaga ni H5N1 influenza virus cyangwa chikungunya virus HIV n'izindi nyinshi, ariko iyo bagaragaje mbere ni coronavirus covid. Mu 2012 nibwo iyo virusi yivanye mu zindi itangira gukataza, ifata abantu batandatu bari baramaze kuyandura kugeza mu 2012. Reka turebe ibindi bakomeje kuyivugaho nk'uko babigaragaje muri iyi nyandiko. Icya kabiri, akagingo ka kabiri ni igihe virusi imara mu mubiri mbere y'uko ibimenyetso bigaragara, bagaragaza ko ari iminsi 5 bifata, noneho mu minsi 14 ikigaragaza ifite ubukana bukomeye. Ikora iki? Ifata urwungano rw'ubuhumekero, umuntu akagira gucika intege ndetse n'umuriro, akaba yahita anapfa nk'uko byagaragaye.
As a consequence of the infection, in other words, not of the whole population, but of those that infected, will be high.
Bagaragaje ko benshi mu bantu izafata kandi bagomba gupfa bayizize. Hanyuma baragaragaza kandi kagingo izagaragara he? Bavuze ko izagaragara hano muri Aziya n'Amerika y'Amajyaruguru ndetse no mu Burayi. Ni ikintu gitangaje cyane. Wakwibaza uti kuki atari mu bindi bice by'isi? Zimwe mu mpamvu bagaragaza ko zitaza kwitazagera ahandi, turaje tuzirebe. Bigitangira izafata abantu 10 mu Budage, ihite kwirakwira igera mu bantu bangana na 70% by'abaturage bose batuye Budage. Angela Merkel niko yavuze. Noneho barabaza bati bizaba ryari? Baravuga bati ibi bizaba mu kwezi kwa kabiri muri Aziya. Mbese ntibitangaje ko iyi virusi yatangiriye muri Aziya koko mu kwa kabiri? Biratangaje. Ibi bavuze mu myaka 8 ishize. Izatangirira muri Aziya, kandi nyuma y'ibyumweru bike bizakurikiraho ibimenyetso byayo bizatangira kugaragara. Noneho mu kwezi kwa kane izagaragara nka MERS cyangwa coronavirus, noneho ihita igera mu Burayi no muri Amerika. Izaturuka mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Aziya, aho ni mu Bushinwa ubwo bavugaga, ikazatangirira aho inyamaswa ziri, kandi niko byagenze. Nabonye ibi bintu bitangaje cyane muri ibi bateguye. Abantu babiri bonyine bazava muri Aziya nibo bazazana iyo ndwara mu Burayi, kandi kuvugo izakwirakwira byihuse. Igitangaje kuri jye ni ibihe. Biratangaje. Kuko bisa n'ibitandukanye mu mareta. Bamwe baravuga bati zamara ibyumweru bice, abandi amezi make. Ariko reka turebe icyo bavuga hano muri iyi nyandiko. Turaza kuzana naho turebe ibyo abantu barimo bavuga ubu. Mbese uko gukwirakwira kuzageza ryari? Dushobora kuzahora tubona abantu bashya bandura buri gihe, ariko ibyo bizabaho mu gihe cy'imyaka 3. Iyi nyandiko ivuga imyaka 3. Dusubiye ku cyo ibitangazamakuru birimo bivuga uyu munsi, baravuga ngo ni ibyumweru bike, abandi nka mezi 3. Donald Trump yavuze amezi 6. Ariko igitangaje hano ni uko mu Budage habaye kubuza abantu ibintu byinshi cyane kubw'ingaruka ya coronavirus. Bavuga ko bishobora kumara imyaka 2. Urumva ko mu by'ukuri muri rusange byegereje imyaka 3. Urebye kuri iyi graph ukareba uburyo iteguye, ubona ko ku ruhande rumwe hari abantu bazarwara muri pourcentage, noneho hano hasi hakagaragaza igihe cy'imyaka 3 mu minsi. Ubwo rero hari imyaka 366 n'umwaka umwe, noneho hakaba imyaka 2 n'3. Uburyo barimo bategura bakurikije icyo gihe cy'imyaka 3 kuri iyi graph. Ni bangahe bazahitanwa nayo? Ibi twabirebye ku kagrafu twarebye mbere, ntabwo rero twongera kukagarukaho hano. Ingaruka zizaba izihe? Ni izihe ngamba zizafatwa ngo hakumirwe iyo virusi? Kuko ntabwo izagera mu Burayi gusa, izagera ku isi yose. None ubwo ni izihe ngamba zizafatwa ngo hakumirwe iyo virusi? Iya mbere ni ukwishyira mu kato guhame wawe, cyane cyane kwiheza. Biratangaje kandi ko ari uko byagenze koko. N'izi ngamba zafashwe, bivuze ngo iki cyari igishushanyo mbonera kibizakorwa. Ubu turimo turakurikira umurongo washyizweho kera cyane. Biratangaje cyane kandi ko bavuga ko hatazabaho uburyo bumwe ibihugu byose bisabwa kunyuramo ngo byirinde, ahubwo buri gihugu kizashyiraho ingamba zacyo. Ariko nyuma ingaruka nizo ntizabura kuba bivuze ngo hagomba kuzabaho imyivumbagatanye mu bya politike abasanzwe bakina umukino bazajya bagenzura ngo ninde wabikoze neza ninde wabikoze nabi kandi biratangaje ko muri politike haraba bagiye bagira ibyo bakritika cyangwa se banenga barangije baburirwa irengero aha rero icyavugwaga ni uko hagomba kubaho kwiheza ndetse no kwishyira mu kato icya kabiri ni ukugabanuka k'uburenganzira bwawe shingiro iki kiratangaje cyane ubutavogerwa bw'iwawe mu rugo nabwo buzakorwaho mu yandi magambo n'iwawe ukuboko kw'amategeko kuzahakora uburenganzira bw'ikiremwa muntu buzakorwaho nabwo ikindi biturutse ku itegeko rya guverinoma umuntu ashobora gufatwa mu buryo runaka bwinshi agapimwa icyorezo cyangwa akagirwa inama runaka bavuze ko ingaruka zizabaho ari nyinshi mu rwego rw'imibereho y'abantu ya buri munsi twavuga ko ubuzima buzahinduka bikomeye cyane byiteka kandi atari ukuvuga ngo ni by'ibyumweru runaka ahubwo igihe kirekire ingaruka zizabaho ni uko ibiruhuko bizahagarara bikore ku bukerarugendo ubukerarugendo buzashegeshwa cyane biteye ubwoba je igice ntuyemo cy'isi gishingira cyane ubukungu bwacyo ku bukerarugendo hafi ijana ku ijana ibi rero biramutse bibayeho nk'uko bigaragara hano habaho ingaruka zikomeye cyane mu gace njyewe ntuyemo none ni ibihe bintu bizakorwaho cyane bikazamba umuriro w'amashanyarazi gaze n'ibintu by'amavuta ntibizakorwaho uburyo bwo guhererekanya amakuru hifashishijwe ikoranabuhanga buzakomeza ariko ubwikorezi bwo mu kirere buzashegeshwa cyane mu buryo bukomeye indege zizemererwa kugenda ni nke cyane kandi nazo zitwaye ibintu by'ibicuruzwa noneho mu bucuruzi gucuruza bizakomeza ariko abantu bahurira cyane hazakurwaho noneho bagaragaza ibindi bintu hano bitangaje ibinyabiziga mu mihanda ku ikubitiro byazaba byinshi cyane kuko imodoka zitwarira abantu hamwe zizahagarikwa ubwo rero hagomba kubaho ingamba zikumira ibinyabiziga kugenda hagomba gushyirwaho ingamba hazabaho ibibazo mu kuzana ibicuruzwa kuko imipaka izafungwa nabonye bitangaje kuko Polonye urugero nubwo iri muri EU mu bumwe bw'Uburayi European Union ntishobora kwinjiza cyangwa gusohora amakamyo yayo ngo ave mu gihugu cyangwa yinjiremo ingaruka zikomeye ndetse no ku gihugu cy'Ubutaliyani niko bimeze turi kuzibona kandi hagomba kubaho ingaruka zikomeye no ku buvuzi ikindi gitangaje cyane ni uburyo bwo kubona ibyo kurya gutwara ibiribwa bizakomeza ariko bizakorwaho cyane kuko abahinzi benshi bazaba barwaye abandi bapfe ubwo rero ibiryo bizaba bice cyane ndetse n'ibiryo byinjizwa aho abantu batuye bizabura bigaragara ko ubuzima bworoheje abantu basabwa kubwimenyereza nonaha bisa n'ibyabaye hashize kuko binyibutsa ingamba zashyirwaho mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi ndetse yewe no mu ya mbere aho hashyizweho ingamba zibuza abantu ibyo kurya bimwe na bimwe ibicuruzwa nk'ifu ifu y'umweru yari ibujijwe n'amategeko abasirikare bonyine nibo bagomba kuyibona biratangaje kuko nko muri Suwede no muri Noruveje n'ahandi inyama iz'ingurube n'izindi zari zarafashwe zikajyanwa mu gisirikare gusa mu gihe cy'intambara y'isi mu gihe abandi baburaga ibyo kurya ibyo byo kurya byajyanwaga mu gisirikare noneho abandi baturage basanzwe bakagomba guhindukirira bya byo kurya byoroheje indwara zahise zikomera cyane nka kanseri n'izindi ndwara zikomeye zaraje zibasira cyane igisirikare ariko abaturage bo bari bafite ubuzima bwiza nk'urugero hari ibihugu byagiye bihita bishyiraho ingamba zibuza abantu gukomeza kurya cyane inyama kubera ko bari barabonye ingaruka zateye rero nubwo hari amakuru mabi ku bantu bamwe ariko hari n'ameza ku bandi ariko binyibutsa n'icyo nigeze gusoma ko icyo turiye kigira ingaruka ku mitekerereze twimenyereje ibyo kurya byoroheje twagira ubugenzuzi bwinshi bwo gucunga ibintu ntabwo ari mekanizime ndi gukora nubwo n'ahangaha bihari ariko kugira ngo abantu bagire ibitekerezo bizima bagomba kwimenyereza ibyo kurya byoroheje kuko ikibazo kirenze virusi ubwayo kiragutse kurutaho ibi rero bigaragara ko kuri aka kagingo bizagira ingaruka ku buryo abantu babona imirire banki zizakomeza akazi stock exchange nazo zizakomeza akazi inteko zishinga amategeko nazo zizakomeza akazi ariko uburyo bwo guca imanza buzakorwaho nabonye bitangaje cyane muri iyi nyandiko ko bavuze ko abacamanza benshi kumwe bajyaga baza bazakurwaho kuko umucamanza umwe arahagije ashobora guca urubanza akurikije amategeko kesi ikarangira hari ibibazo byinshi rero bigomba kuzakurikirwa n'iyi koronavirusi kuko hano bagaragaza yuko miliyoni zirindwi n'igice zigomba kuzatakaza ubuzima mu gihe cy'imyaka itatu gusa ariko se ni mu Budage gusa cyane ku isi yose ibi bireba Budage bwonyine ugugabanyije miliyoni zirindwi n'imyaka itatu miliyoni zirindwi zizapfa mu myaka itatu ukagabanya imyaka itatu ni umubare munini w'abantu bazabapfa buri mwaka umubare udasanzwe ibindi bintu bishobora kuzabaho ni imyigaragambyo ikomeye bitewe no kurambirwa amabwiriza abantu bashyiriweho mu buryo bwinshi bugiye butandukanye hakaba habaho no gucuruza mu buryo bunyuranyije n'amategeko imiti itujuje ubuziranenge n'imyivumbagatanyo muri za sosiyete ariko gihe ndebye mu buhanuzi mu gitabo cyitwa Education page 228 baranditse ngo muri iki gihe kandi ubwigomeke burashaka kwigizayo amategeko yose atari ay'Imana gusa ahubwo n'ay'abantu kutegereza ubutware n'ubukire abantu ibyiyungikanya byo gukira kwa bake cyane bikubiye bya benshi ibyiyungikanya by'abakene baharanira uburenganzira bwabo umwuka mwuka wo kutaruhuka, imivurungano ndetse no kuvusha amaraso, gukwirakwira kw'inyigisho zimeze nk'izateye impinduramatwara yo mu Bufaransa, byose birimo birakururira isi yose mu kaga kameze nk'akageze ku Bufaransa. Iyo urebye nk'ibyo Bernie Sanders arimo avuga hano, nubwo ubwo atari umukene ariko aravuga ati abakire bagomba kwicwa. Iyi ni inkuru yari itangaje cyane yavuzwe. Nk'uko hano bavuze yuko inyigisho zimeze nk'izateye impinduramatwara yo mu Bufaransa byose birimo byisukiranya ku isi yose mu kaga kameze nk'akageze ku Bufaransa. Ibyo byose ni iby'urubyiruko rw'uyu munsi rwiteguye guhura nabyo, guhagarara hagati muri ibyo bibazo bakerekana urufatiro rw'ukuri rw'imico. Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubutunzi bwawe bwose. Turebye kuri izi ngaruka zose zizaba mu buryo bwa politike, bigaragara yuko turimo tugera mu bihe neza neza nk'iby'inyandiko yari yaragaragaje aha. Ubu ubwikorezi no kugenda byose bigaragara yuko bizakorwaho cyane. Nk'uko muri iyi nyandiko tubibona, n'ibindi byavuzwe kuri interinete, guverinoma zirashaka gukorana cyane n'inganda ziciriritse ndetse n'inini, kandi zigashyirwaho n'amategeko adasanzwe muri ibi bihe. Abantu bakabuzwa kugendera mu bikundi, bakavuga bati ntibarenga ijana, mu kanya bakagabanya bati ntibarenga 50. Bigaragara ko uburenganzira bwo gusabana bugomba guhinduka. Ubwo kandi ni n'uburyo uretse gusa kushaka gukumira ikwirakwira rya coronavirus, ni no kubuza abantu kuba hamwe no kuba mu bikundi ku buryo bashobora kuza umwuka w'ubwigaragambye. None byagenda bite biramutse bikomeje bikagera no mu buryo bwa communication cyangwa bw'itumanaho? Mbese muri Israel ntibyagaragaye ko telefone zigomba kugenzurwa? Byaragaragaye ko guverinoma ya Israel yamaze gutangaza ko igomba kugenzura telefone zose zo muri Israel mu rwego rwo kugenzura ikwirakwira rya coronavirus. Kugenzura ndetse na tekinoloji ikoranabuhanga ryakoreshejwe mu Bushinwa, ubu ryageze mu isi yose. Ubwo rero iryo koranabuhanga rishobora gukoreshwa na hano, abantu bakabuzwa ubusabane n'uburyo bari basanzwe babaho, na siporo cyangwa se imyidagaduro ugomba gukorwaho, n'uburenganzira bwawe bwo kuba ahantu runaka mu gihe runaka bugomba kuvaho. None ingaruka zizaba izihe? Utuganda duto cyane cyane nitwo tuzazahara, ndetse utwinshi ntituzakomeza no gushobora kubaho. Ikindi nabonye hano gitangaje ni uko wenda ntabwo twakomeza kuvuga cyane kuri iyi nyandiko, ikigaragaza gusa ni uko ibirimo bibaho ari ibyayivuzwemo. Ariko igitangaje ni ikibazo uyu mudogiteri yabajijwe, nawe akavuga ati mbese ibi biramutse bibayeho kuko gutya ninde wakunguka? Byabaho cyangwa bitabaho ntacyo bimaze. Ikigaragara cyo nuko turi muri situation mwese mubona muri ibi bihe bikomeye, impamvu iyo ari yo yose yaba ibitera tubirimo. Kandi ikigaragara nuko amategeko ari mashyirwaho. Mfite igitekerezo, wenda ibi birategura cyangwa ni ibihe ubwabyo twategereje igihe kirekire cyane. Ibihe biheruka kuri uyu mubumbe w'isi, amategeko arimo ashyirwaho ajyanye n'ibi bihe nayo ubwo yaratangaje cyane. Iyo urebye amwe muri yo, ariko turaje tuyarebeho mu kanya niba ariko bimeze koko mu by'ukuri, noneho bikaba bigiye kubaho nk'uko iyi nyandiko yabigaragaje. Mbese birashoboka ko twamaze kugera mu bihe, mu gihe kigufi cy'umubabaro? Mbese birashoboka ko ibyo twabonye hano bigiye gusohora koko? Mfite amagambo ari muri Adventist Home page 141 avuga ngo inshuro nyinshi, again and again, Imana yagiye itegeka ko abantu bacu bagomba kuvana imiryango yabo mu mijyi bakajya mu byaro aho bashobora kugira ibintu babasha kwibonera, kuko mu gihe kizaza ikibazo cyo kugura no kugurisha kizakomera cyane. Tugomba ubu gutangira kwita ku mabwiriza twakomeje guhabwa kenshi cyane ngo nimuve mu mijyi mujye mu turere two mu byaro, aho amazi adacukiranye cyane, aho muzaba mutuye kure y'abakadruvayo k'abanzi banyu. Mbese twaba twarakererweho gato gushyira mu bikorwa uyu muburo? Aya mabwiriza twayumvise kenshi cyane, kandi niba tutazemererwa kugura cyangwa kugurisha nk'uko twabibonye no mu bihe byashize, si uko ikarita yawe yo muri banki izaba idakora kuko banking system izakomeza gukora, ariko se mu gihe uzagenda ugasanga ahantu hafunze bizagenda bite? Twagiye tubona na henshi hafunga, kandi twebwe hano ubu tuba mu kaji gatoya mu by'ukuri, umujyi wacu ni muto, ariko ubu za stores zirafunze, amaduka arafunze menshi. Muri Afurika naho aya mabwiriza ataragera cyane, ahantu ubona hatanateye imbere cyane, amaduka yamaze gufunga. Mu Burayi ni uko. Binyibutsa ikiganiro nagiranye n'umusore umwe mu mwaka ushize. Uyu muntu ntiyashyigikiraga igitekerezo cy'uko turi mu minsi y'imperuka. Iwacu dufite akajaride gato, ntabwo ari nini ariko itanga inyanya n'imboga zimwe na zimwe, zimwe hano izindi hariya. Yaratubazaga ati kuki mukora ibyo, kuki mutajya hariya kuri kiosike ngo mugure ibyo mukeneye? Ndamubwira nti ariko ibyo byabaye umwaka ushize. Naramubwiye nti se ugiye kuri kiosike ugasanga harafunze wakora iki? Arandeba nk'uwasaze, arambwira ati mbese uri umusazi, ibyo ntibyigeze bibaho kandi nta nubwo bizigera biba ahazaza. Ndamubwira nti genda usengere ko byakomeza kubaho nk'uko uvuga bimeze ubu, none ubureba nyuma y'umwaka umwe gusa amaduka arafunze. Ntabwo ndimo ntera ubwoba, ariko bigaragara ko turi mu gihe gikomeye cyane ubu. Hagiye kubaho kandi ikindi gihe gikomeye, kuko imyigaragambyo izakomeza kubaho bigendereye ku mategeko azaza akanahatirwa abantu, tuzabona impinduka nyinshi cyane muri iyi si. Ubu amareta yo yamaze gutangaza ko yohereje abasirikare mu bantu kugenzura ibintu, abantu bamwe rero bazahabwa imbaraga nyinshi kugira ngo bakurikirane uko ibintu bikorwa. Ubu mu Bufaransa ubwaho kuba hanze nyuma y'igihe runaka ugerwaho n'akaga gakomeye. Mbese Donald Trump ntiyasohoye abasirikare bo kujya kugenzura ibintu mu bantu? Donald Trump yohereje abasirikare 1,000 mu mareta kubw'ikibazo cya coronavirus. Ikizakurikiraho nyuma yo gutangaza kuba muri emergency kw'ibihugu, nuko hazakurikizwa amategeko rusange agenga abantu. Kandi amategeko rusange yigizayo amategeko rusange, amategeko abantu bari basanzwe bagenderaho. Aha n'amategeko shinga atakaza agaciro. Topic itangaje cyane cyangwa insanganyamatsiko tugiye kuvugaho ni yitwa Noahide Laws, amategeko twakwita Noahide. Ni amategeko y'abakabaristi katuruka mu bakabari. Kabari yari mu Gnosticism w'umuyuda, akaba yari n'umwigisha amategeko. Kandi ukurikije ubucura bwenge utabona muri Bibiliya ariko ubona muri Talmud, kandi iyo usomye Talmud ubona ko ari igitabo gitangaje gishobora kuba gifite bimwe mu bintu biri no muri Bibiliya ariko bisobanurwa mu bundi buryo butandukanye. Nk'urugero iyo usomye kuri Yesu Kristo muri Talmud, umusatsi wakorosokaho. Ntabwo ngo tuka simvuga umusatsi wawe. Ariko niko biri. Noahide Laws ni iki? Ukurikije ubwo bucura bwenge, bavuga ko ayo mategeko yahawe Adamu na Eva, ariko muzi ko abo bantu ba mbere baje gushiraho, hasigara abo mu gihe cya Nowa nyuma y'umwuzure. Nowa n'umuryango we, niyo mpamvu rero bayise Noahide Laws, amategeko bavuga ko yahawe Nowa akaza kugera no kuri Sinai nk'uko ubucura bwenge bubyerekana. Ayo mategeko rero bakavuga ko atareba umuntu umwe cyangwa ubwo umuntu umwe turavuga nk'ishyanga ry'Abayuda gusa, ahubwo bavuga ko areba umuryango w'abantu ku isi yose muri rusange. Noahide Laws cyangwa se amategeko ya Noahide rero nubwo yitwa Noahide Laws ariko avugwa kareba umuryango w'abantu bose ku isi yose, kandi abantu babavugizi ba New World Order cyangwa isi nshya bavuga ko ayo mategeko agomba kuzashyirirwaho buri gihugu cyose, akaba universal law cyangwa se amategeko mpuzamahanga. Turareba kuri ayo mategeko. Irya mbere baravuga ngo ntugahakane ko Imana ari imwe mu buryo bwose. Ni amategeko arindwi. Iri ni itegeko ritangaje kuko ribuza umuntu wese guhakana ko hariho Imana imwe. Urumva ko ashyigikira ikintu kizabangamira amadini bita monotheistic. Kandi papa yagiranye inama n'abanyamadini mu gihe cyashize biga kuri ibyo. Ariko igitangaje cyane ni uko buri muntu wese ategetswe kubahiriza aya mategeko. Ijya kabiri ngo ntugatuke umuremyi wawe. Urumva ko ari amategeko agize ahuriye n'iyobokamana cyane. Gatatu, ntukice. Kane, ntukarye ukuguru cyangwa ukuboko uvanye ku nyamaswa ikiri nzima. Iri ryongewemo nyuma y'umwuzure kuko Adamu na Eva bavuga ko ngo bahawe amategeko atandatu gusa. Hanyuma iri ngiri riravuga ngo jya wubaha ibidukikije. Mbese turabibona na byo bibazo na munsi. Yego. Gatanu, ntukibe. Biratangaje kuri jye kuko muri Rerum Novarum ni urwandiko rwa Gishumu Papa Leo yanditse, havuga ko igihe hari icyo ukeneye ushobora gufata mu by'abakire ukiha. Njye mu myumvire yanjye ibyo byitwa kwiba, ariko aha ngaha bavuga ngo ntukibe. Mu mategeko azagenga sosiyete nshya muri New World Order. Noneho gatandatu, wubaha imibonano mpuzabitsina y'abantu. Biratangaje. Ibi bivuga iki? Bivuga ko imibonano mpuzabitsina y'abafitanye isano, ubusambanyi, kuryamana kw'abahuje ibitsina no gufata ku ngufu byose bibujijwe. Ariko muri ibi byose bibiri byonyine nibyo bibujijwe, ari byo byo kuryamana kw'abafitanye amasano ndetse no gufata ku ngufu, kuviola. ariko ibindi byose biremewe kuryamana kw'abahuje ibitsina biremewe ubusambanyi buremewe ntabwo ari ikibazo ibyo by'ubu muri sosiyete turimo ariko irya karindwi navuga ngo shyiraho inkiko kandi wimakaza ubutabera mu isi yacu iki garagaza ko iyo wishe amategeko ya Noah Hyde uhanishwa igihano cy'urupfu mbese ni amategeko ashobora kubahirizwa cyangwa ntiyubahirizwe oya ni amategeko agomba kubahirizwa cyane cyane irya mbere rivuga ngo ntugahakane ko Imana ari imwe mu buryo bwose Talmud ni inyandiko ifite ibintu bibi cyane ivuga kuri Yesu Kristo kandi bimwe mu bintu Talmud na Bibiliya y'Abayahudi ivuga ko ipfa na Yesu Kristo ndetse yapfaga n'Abayuda mu gihe yari ku isi ni uko yavuga ko we na se ari umwe baramubazaga bati kuki uvuga ko uri umwe na so umuntu rero wese ukurikije iyi nyandiko uvuga ko Yesu Kristo ari Imana agomba kuba ari mu makimbirane na Noah Hydros mbese aya yakubahirizwa cyangwa ntiyubahirizwe igisubizo ni oya kuko George Bush igihe yari arimo atangaza itangazo rya New World Order this is now a distinct possibility yaravuze ati amategeko ya Noah Hydros agomba kubahirizwa mu cya 1991 ushobora kubibona kuri congress.gov web page ni official web page ya guverinoma on that is the whole section that they've hagaragaza ibyavuzwe byose kuri ayo mategeko Noah Hydros rero ni amategeko ari mu bitabo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi bitabo bya Leta icyo gihe ntiyakurikijwe kuko igihe yandikwaga yari ahabanye n'itegeko nshinga ryemerera umuntu wese gusenga akurikije umudendezo w'umutimanama we ariko mu gihe itegeko nshinga ryakwigizwayo kubw'amategeko y'ikiza rusange ubwo byagenda bite Noah Hydros niyo mategeko yahita yubahirizwa mbese mu Burayi ho bimeze bite mu baperezida bahashize Herman Van Rompuy yari perezida wa European Union muri nyakanga 2014 kandi abajezuwiti muzi ko bavuze ko bamufite nk'umuntu wabo ukomeye yavuze ko ashaka ikwirakwira ry'indangagaciro rusange zizwi nka Noah Hydros kandi Major General Michael Jeffrey guverineri w'umujenerali muri Australia mu ibaruwa yanditse muri 2008 yaborogeye kwangirika kw'imiryango ku bw'ibiyobyabwenge bitandukanye maze avuga ko yizera ko hubahirijwe indangagaciro zizwi nka Noah Hydros waba ari umuti kuri iyo ndwara yugarije sosiyete ubwo rero Noah Hydros ni amategeko atarakurikijwe ko constitution cyangwa itegeko nshinga ryayabujije ariko arahari kandi umuntu w'umuvugizi cyane wa New World Order niwe wavuze ibi hari no ku munsi w'isuku w'uburezi kandi papa yashakaga guhuza inama yigaga ku burezi ibi rero byose bitangiye guhura nkurikije bibiliya yanjye ihembe rito ryo muri Daniyeli 7 ni ubupapa uko niko abaprotestanti baribonye mu bihe byose by'amateka kandi ukurikije ibigaragara biriranga 100% ni ubupapa kandi niba koko ari ubupapa ubwo ni nabwo Antikristo ugomba gushyiraho ingamba zo gukuraho ubutegetsi bwa Yesu Kristo n'intebe ye bukima mu cyimbo cye noneho biratangaje ko iyi nyandiko igaragaza ko ari imyaka 3 ibintu bizamara ikaba ari inyigisho muri Bibiliya ivugwa ko ari nacyo gihe ubupapa buzima imyaka hagati y'itatu n'itatu n'igice none twaba dufite ameza ategura ubupapa kugira ngo busohoze igihe bwahanuriwe. Yego, nicyo ntekereza. Birashoboka cyane.
Business as usual, then it was a practice run. Yes. Or maybe even a genuine occurrence. We do not know. Time will tell.
Ntabwo tubizi igihe kizabigaragaza, ariko ibi ni byo tubona. Ubu dushobora kuba turi mu gihe gito cy'umubabaro, kandi dukurikije icy'ubuhanuzi buvuga, bizakomeza kwiyongera, byiyongera, byiyongera, kugeza igihe hazabaho gukocorana kwahuranije kw'amategeko y'abantu n'ay'Imana. Tuzi ko ubuyobozi bw'ubupapa buri muri ibi mu buryo bwahuranije. Urabibona mu mateatre y'abajezuite nk'iyitwa Hollywood, ndetse n'ubucurabwenge bushyigikiwe n'aba bantu. Urabibona neza, biragaragara. Icyo nshaka kuvuga rero ni uko abantu b'Imana ubu bagomba guhaguruka. Iki ni cyo gihe cyo kuvuga ijwi rirenga, ubutumwa bw'ijwi rirenga. Iki ni cyo gihe cyo kudaceceka. Ni igihe cyo kuvuga mu buryo ubwo ari bwo bwose. Tugomba kuburira isi, kubera ko igihe ibi bintu bizaba bigeze ku mwamba, maze igishushanyo kimenyetso cy'inyamaswa n'igishushanyo cyayo bikererezwa, hazabaho igihe cy'umubabaro ukomeye, kandi bizaba ari igihe twakererewe kuba twagera ku bo dushaka kugeraho. Nizera ko Imana mu mpuhwe zayo irimo yemerera ibi byose kubaho, nubwo waba ari naho umukino uheruka ubu, ariko irimo irabyemera kugira ngo ubwoko bw'Imana bukanguke, maze bujyane n'iyi sisiteme y'isi, cyangwa bugaruke ku ijambo ry'Imana. Jyewe nkurikije uko mbibona, kandi nkurikije uko nawe ubibona, ijambo ry'Imana rigomba kwererezwa ubu, atari Talimudu, atari indi nyandiko iyo ari yo yose. Ndashaka kumenya icyo Imana ivuga. Ni ingenzi cyane yuko menya icyo Imana yavuze. Kandi se ni gute menya uyu munsi icyo Imana yavuze? Ni mu ijambo ryayo, ni muri Bibiliya. Ariko ndashaka kumenya icyo Imana yavuze. Tuzanabivugaho mu cyigisho kizakurikiraho. Murakoze kutwumva, kandi Imana ibahe umugisha, ibahe imbaraga, kandi mukomeze kwegera intebe y'ubuntu ya Yesu Kristo, umuntu wabapfiriye agapfira ibyaha byanyu n'ibyanjye, kandi akaba ari Imana yigaragaje mu muntu. Amen.
Thank you very much for watching.
Murakoze kudukurikira. Walter, ntekereza ko ari byiza ko dusoza dusengera nanone. Data uri mu ijuru, watweretse uko byose bizagenda mu ijambo ryawe, kandi werekanye uko bizajya mbere muri iyi si, mbere y'igihe. Ibimenyetso byavuzwe muri Mateo 24 bigaragara ko biri imbere y'amaso yacu. Mana uri mu ijuru, ntidusobanukiwe neza, ntituzi niba ibi biri kwaduka ubu ari byo herezo ngo Yesu atunguke ku bicu, cyangwa se niba ari ibiteguza, kuko ntituzi igihe. Icyo twareba gusa ni ibimenyetso, kandi ibimenyetso byose biratakira mu ijuru. Niba ari byo Mana, ndasaba kukangura abantu bawe bakava mu bitotsi barimo, bakongera kwishingikiriza kuri uko ni ku Uwiteka avuga. Aho niho honyine twahagarara dushikamye. Ubahe umugisha, kandi ubakomeze kubw'ubushobozi bwawe bwinshi, mu izina rya Yesu. Amena.